bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire. Duherukana Kankindi yemeye ko umugabo we yagambaniye paturo we. Ese mama yabikozeho iki? Mukurikira umukino.
Kaji, nakumva maniyo, nubwo ari kumanywa ihangu bwose tugende tuzinywe, twongere tuzicure rwose kuko uyu munsi niwo w'ibyishimo pe.
Asha maniyo, njye rwose nta byishimo mbonya.
Utiki kaji?
Rwose kuri njye nubwo wasura nyura muri mawe ariko rwose njye ntabwo nanyuzwe.
Utiki?
Ndumva mugaka rwose ntamwihimuyeho, ntabwo mwihimuyeho.
Oya rwose kaji, najyaniraho. Kumutwara umurima yarateyemo imyumbati ya kijyambere, inasasiye ku buryo bw'intangarugero koko, ubwo ntiyumvise kaji?
Aya.
Eh?
Mva mubwiye mani rwose nashaka barateye mu zahabu na diyama
ndakumva
ariko kuko njye rwose bitanyuze mu iburanisha ngo asebe imbere y'abaturage burya birambabaje
akora ako kantu rwose iyo tuburana agatsindirwa mu ruhame byari kuba akarusho pe
njye rwose nashaka akazi imbere y'abunzi y'ikimasa avuga ko mwakodesha imyaka 12 maze nanjye nitamo twama imbere ya rubanda
agasiba
maze agasiba nawe akumva uko guhemukira umuntu bimeze
Nanjye shaho sikuru narinze ko yitaba cyakumva numva umwunzi atangiye gusoma ngo ngewe mugaga ngo nabonye ubutumire bw'inteko yabunzi ariko ngo bihurirana ngo nuko ngo nafashe gahunda ngo yo kuzaba ngo natemberanye ngo no tumaze gukora ubukwe byandiye
oya ahubwo ubonye niyavuga ko ataje ariko azagarukira azitaba
tugategereza
maze twemere tugategereza
arangije ngo Nekebaza mfitanye na murumuna wanjye ngo si umurima wanasanze ngo ninjye wibeshye ngo mu myaka ngo mvuge ngo 12 ngo ubundi ngo ni 2
ngo nkaba ngo rero ngo nta bikorwa bindi ngo nzongera ngo gukorera ngo muri uwo murima ngo kandi ndi imyumbati ngo nateyemo ngo nkumva ngo murumuna wanjye ngeramutse ngimweguriye ngo nta gihombo ngo naba mfite ngo kuko ari umuvandimwe
ngo ni umuvandimwe ra
nta n'isoni itekereza ni ukuri
ngo
bagire umwunga mbaniye kivandimwe
Mariti wabizi ikintu nakundiye hawimukiye.
Rwose kimbwire shere.
Ikintu cya mbere nakundiye nuko atari ku muhanda munini n'abantu bose baba babonaho umuntu yinjiye.
Ku muhanda munini se karaho gucururiza.
Ikindi nuko ari mu rugo rutabamo abantu benshi.
Harimo imiryango itatu gusa.
Kandi nabonye habamo abantu bakiri bato gusa.
Hano ni mu rubyiruko. Izereka ko uzajya uzansura wisanzuye.
Hano rwose nta kibazo nzajya nza mparuhukire kuko kumva ubuvunderi uva mu kanwa k'umugore uri haya ngo ni karwera
ariko usa gushaka hiye
maze nkubaze igihe cyose abashaka kunteranya na papa
ariko usa bataramara na kabiri atangira kwikoma basanze mu rugo
rwose karwera uri hariye wagira ngo ni gatumwa
ujye mwiho rero biba ngombwa uzana umubise
ubanza rero nayo maherezo
Asha Mani umugaguri yasumuntu mugaga
cyakora cyakora yaduhinduye inzashwa kaje
cyashwa se bivugwa ariko nge buriya nta kimba baje nko kuba nari nemeye guhamya ibinyoma ngira ngo mwumvishe none bikaba bingumye musha ubu ninjye ikinyoma nari narakubwiye neza kigiye kujya gishengura umutima
wanjye wose
shamani
wagira ute kaji none se njyewe amayeri yose nari nakoresheje nsiba rimwe imbere ya kabiri none akaba atanabibonye shaho ngo byibura ngo abone ukuntu nzi ubwenge areke kujya nsuzugura maja ndakumva
neza ko rwose dushaka twareka kuzuma
twatsi dushaka tuzireke rwose
ntabyo kwishima ntabyo kwishima rwose umva nubwo akure kuri uyu murima wawe nibaye nko kujugunyira washyi bw'abajugunyirikije
kaji mbabarira wikomeza kumbwira iby'agasuzuguro ka mugaga rwose kuko njyewe ubu mpuye nawe namenye unaya mushinga pe
ariko rero uko bimeze kose ngiye ngombe shaka ukundi kuntu mwihimura oya mugaga yarambabaje yarambabaje
bitabuye n'ubundi umunyarwanda niwe wavuze ngo ingoma idahora ni igicuma
urabizi ko nanjye ntoroshye
ibyo ndabizi ibyo ndabizi rwose nanjye ariko urabizi ko kubirebana na mugaga njye nawe dufatanye urunana
nawe ndakuzi
rwose rero ndagushyigikiye hose igihe icyo ari cyo cyose ndetse no muri byose
akira ikiganza rwose
akira rwose kandi akira mbe
kandi rero
ndakumva
buriya ngiye harimo ukuntu nabitekereje
gute se kandi kagi
kwa kundi nyine nakubwiraga byo kwihimura kuri Rusiya
kagi Rusiya akagira umwana mutoya ntiwamufungirwa ubu utazavamo
urumva zibyenge nabyubahuka Aye wawe Maitini sina wanara mbujari richataru kujiranga niza mabu
Eh Harija
Amfana
Uriyase wabivuga kuko mejikaji
Eh nani waruzi kwa njino
Chaji hungu chawe sechi meze ngeji seminari
Eh hee hee Vihore Vihore Eh Abisa sabji kwa na mochi gabu
Ate sekani
Eh Ayu Mazi sinari nzinu kwa sumano kugahi ye
Uriye mungu wawo
Leka ngusefele
Eh
Ya nyanda wabugini Leka tutembira nisa Ugo tulajinda Chezari ya hivya kukawari Ndufata kabueta wa sanji na mazi
Na maizini
Kona jeza naonde la kariri mba kanyi chiriza
Nika jini vijo
Ni mami imara
Mwana umazi mungi nje kuhusi Uzukunu mungaka kundu mkoga we Ujizi chumukora urgo usuga kura kuri rusija Mungaga wabu mungu vishije pe
Uya nanje ngomba kumukanda haba bara chane
Aliko shaa mukama
Niki senza
Ae mchie bosi
Tuteke kama Kwa
mwatu kwa usha Niwa mfumo wanyo usha Uretzi
Mwana yanje Hako senza kuchijo minusha kubinishira mkoko
No nese mukama Negutu tabiba mokandi nyinu murimaru mugabo wawe wa umwambu.
Ego subiza.
Ariko kanyi nawe kuko nukumbiye. Ubwo se uratinyuka vuga utyo ninde wawe yuko umugabo wawe nawe abirinyo.
Ariga mwese muceceke mbabwire. Kwese turabizi kuri ya murimama ni hurari yarakodesha imyaka 12. Niyo
nese niwe mubizi.
Eh mukama ceceka ntutubeshye. Sibyo. Urabizi neza ko amafaranga ukodeshaje gahita abasha kugura moto atari imyaka 2 y'ubukode gusa.
Narago ubuse ninde wawe ukodesheje koko?
Yihoreshe.
Kahi. Kwa nomba se uwinshinja.
Uwinshinja miku shinjiki.
Harutawizi.
Aliko kahi. Nawe nuzi kumugabo wa wabiri nyuma.
Eh? Aliko nje nawe mimo wajuja nyumbisha kwa basi nye kumasezera na vugi mnyasi. Mm-hmm.
Aliko gira se wala mjemi. Yo.
Sinjee kukubesha na hati neme. Kandi la kajina narabi mubgi.
Ahaha. Mwache wabjemi. Aliko nyambana nani chua wiko zeho. Eh? Uwe merako posi wakuga vya rengana. Mbese na wanyi tura na wangu ituwe.
Umva ko ari je munyabyaha da naragowe nagorwa koko nyitarahawe ni sake mwabantu mwagabiwe inka
kagira amatiku mukama
amatiku singa mamu yazanye
yewe singiye kukubesha nange nicaranye ikimwaro
ikimwaro
yakora rero kambabwira babwiza kuri rwose ntababiye buriya nange nuko mburuko mbigenda rwose ibintu manihura yakoreye mukuru we ntago binezeza
reka kutubesha mukama reka kutubesha umuravu washize mu gutera rero iriya myumba ati muri uriya murima waruzi kuri wowe ikoresha
singe narimbize yankubitiye mu murima tutari kumwe koko
ahubwo reka mbabwire n'ikindi mutari muzi rero uko turano turi batatu mwimora mutima za pato urumva buriya ni njye giye nyina utaramuye mukira urumva nuko uri kumana n'iryo taramugambanye n'Imana yamwishura bizi mwebwe mwamwihakanye ni saki tarari kugambira koko
ugire
nawe barawigeza marayika wangira ngo ntucumura
oya njye hari kimwe njye
uriya abandi rutakwibaza
oya hari kimwe nibaza njye buriya kikanyubira niko mukama iriya myumba twateye twishya kuya mukaza mukayijyana ariko mana ubuse oya izaba mari iki n'indwara yitwa kabore nabonye iri hari iki shanye mujyane
kabore zo kubizi patro ya tere imbuto irwaye imbuto yavuye ahantu hizewe kandi twateye mu murimo udaheruka imyumbati ngo hari hari
ingwara yakoreye ibintu bizire koko
ikindi mu gihe cyo guca ingeri no kuzisukura twakoresheje ibikoresho bisukuye urumva se yari kunyurashye
ayayayayaya kandi uri hari ikintu tezi kirakomeje ishobora kuba ahombye burundu urumva wibukerega yuko umurimo ushobora no kwandura nyuma hey kabori kwirakwizwa na twa dusazi tw'umweru turagenda tukayora virusi tukayikura ku giti kirwaye maze tukagenda tukayitereka ku giti kizima ibyo rero mutabicuze
igihombo cyangurundo
ha n'ibyo tugomba
gukomana muze gushakira ibibazo aho bita
nturuzi mukama
iki
njye wangira nka karagasazi navuze
urumva iki
nahengera imyumba timaze gushisha ubundi nkaza nka nyanyagizo cya virus tera kabone
urumva
maze nkareba ko mutazashwara mukaguru ko mubigenza mukamwara mwara mwara bukwa
yewe ubwo se cyane cyo kibazo ko kubonye
yego
cha byihoreje
none se senza urashaka kuvuga ko mukama natazi kureba ibimenyetso bya kabone
wa mwihoreze uzo kunaje ubundi nagiye kureba kuri wa muturanye na kiraga wayirwaje nkasanga amababi y'inyumbati yazanye ibara ry'umuhondo ku mitsi yayo ugasanga yarerurutse ariko nyine ntabwo ugeze yikunja kunja n'igitangaza
yego nyine ariko ntabwo ibimenyetso bihagije babikura ku mababi ngombwa no gucukuruka reba ibijumba.
Eh, Mukama naravuga umuturanyi wirizaga radi. Ariko Mukama ubuze ko we byibuze yabashije no kuyikura akagira icyaramura.
Nuko atari wowe.
Narabyumvise ngo yabashije kugira icyakora. Ngo uko yabibonyaga ita yipfuye.
Cyabuze gataranaro.
Yewe. Ibyo bya nibyo da. Hari niyo yasangaga yarabuze igihande kimwe akagikashaho. Ubwo nyine kindi kikaba kimugiye wenda kamara.
None utekereza yadahita yikura. Yarahombye burundu. Ahubwo kankinye. Uzi ko ari ukura igiti cy'imyumbati ugasanga imyumbati yose yaraboze neza 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 igashwanyagurikira mu murima yose.
Byihorereka waresha indwara n'indwara mbi cyane rwose. Ni ukuyirinda n'ingufu nyinshi.
Aha, muyirinde nyine mwe mwagabanye imirimo.
Mwe mwagabanye inka. Mwe
mwagabanye imyumbati.
Karwe.
Kame mugabo mwiza.
Birakwiye rero kutangira kwimenyereza imirimo y'ubuhinzi. Kuko ubu wahinduye umwuga. Kandi rero ubwo wari umwarimu kazi kuriya rwose bizajya bikorohera mu buryo bwo kuvugana n'abakozi no kuberekera ibyo bakora.
Ibyo rwose nta kibazo.
Mu buryo bwo kwimenyereza abakozi uzareba senzajya ubundi aguha umukozi muzengurukane mu rutoki.
Yego.
Mureba ibitoki bikwiye gucibwa umwana.
Biba bimeze bite se?
Ubundi umwana nuvanwaho igihe amabere y'igitoki atangiye gusohoka.
Yego.
Atangiye kuraramo. Kandi umwana nawe utangiye kuzana twa turabyo tuba mu buki.
Kubera iki se ubundi? Mbona njye w'abantu baca igitoki umwana ana ariko kandi buramba mbona ari ugukomeretsa itsina. Dore guransetse.
Buriya rero kuvanaho umwana ana bituma urwanya indwara akirabiranya. Kuko udusimba twitwa indwahabiri nk'inzuki n'inyoni tuza kuvoma mu mwana ana. Dushobora kuzana indwara tuvanye mu rundi rutoki noneho tukanduza urwawe. Ikindi kandi burya amabere y'igitoki ahita atangira gushisha yumva. Kuko ibyakagiye mu mwana hano utagize n'icyo umaze bitangira nyine kujya gutunga amaseri y'igitoki.
Ese
niko bimeze rwose. Ubwo rero haba hari igiti twita isando kiba gifite amashami abiri hejuru cyari kirekire nyine ku buryo kigera ku nsina. Mbese kiba kijya kumera nka bya bindi abana bakoramo amatopito. Nicyo rero umuntu acomeka mu mwana n'ubundi akavuna akawushyira hasi akawucocagura ukabasha kuvamo isaso ndetse yasasa ikazabyara ifumbire.
Yego rata.
Nibyo rwose.
Ubwo si rusije muga
Karwe?
Karande
twumvikanye ko ntamukingurira.
Oya reka dukingurire umwana. Nta nubwo ari guramenya icyamutindije.
Karwe twumvikane.
Karande
ndavuze ngo ntiwegere uriya muryango ntuwukingure. Urumva ntagume hanze kandi icyo nzi ko amenyereye ijoro.
Ubwo se hagira ikimukangira hanze?
Amayira aba yanyuzemo se niyo atagira icyo amutwara noneho kurusha hariya hanze ndetse imbere y'umuryango.
Ndiswama ibyawe n'umukobwa we sinanabivamo.
Byihorere nyine njyewe ndashaka kumuhagurukira. Urumva kuko rusi yarananiye.
Ubwo nyine uzi uko uzabigenza.
Ahubwo reka nkwereke.
Ugira ute?
Ageze ahubwo.
Cyo?
Rusiya we? Yewe Rusiya? Si ibibazo ra? Telefone. A telefone ye ngiye ho kagira Imana mwe.
Agiye se uwo mwana mwe kagira Imana mwe.
Ayiwe. Sibwo Rusiya yabuze? Isese mama aramenya mushakira hehe? Nimuzacikwa n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha.
Ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ibinyujije muri programme yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi SIKA. Ubaye ufite igitekerezo, inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero 41 27. Wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya Facebook Minagri.